Na Hamadi Saidi Lugumi Chipaka tunaza upya sasa. Junior Boss Chile
Chipaka on the beats.
Wema ni muasumini mpendeza barazani. Wema siyo matembele sema yao teuani. Yupo aliyenifuja, yupo alonikondesha. Wapi ulipotokea malaika tulokutana njiani? Umekuja muda sahi na kupenda dali. Oh baby, oh baby, say I'm gonna do it. Them little thing that you do to me, that you do to me. Nobody perfect, you're my life mate. Nataka subira ni kama ibada. Tena sipupa, akiomba nampa. Penzi letu mizani. Umekuja muda sahi na kupenda dali. Oh baby, oh baby, say I'm gonna do it. Them little thing that you do to me, that you do to me. Nobody perfect, you're my life mate. Oh, 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 oh.
Class,
Tabu Motors Business Class,
Chipaka on the beats.